Kote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kongoma ni kopo kopo, leo ndani twa kesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Tuende gisambu gile, sambamba, hapo vipi na bamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, ata wakiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, Lishimo medema, Amefosi bifu msela leko,
Tumekwepa.
Amebaki masona neko, Kisha kuwasha, cheza kama monkey, kunjo kidangi dangi. Tumewachapa, akishomoki, kimewanasa, wana tapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, Zuka ukipanda na ile bukta na vua, Jamali na vua, Mama na vua, Mwazenu na vua.
Basata
Yose na piga yope
Uwezi
Ona piga yope
Uwezi
Iyobo na piga yope
Uwezi
Lumi na piga yope
Uwezi
Kale na piga yope
Uwezi
Mina piga yope
Uwezi
Momo na piga yope
Uwezi
Fungwe na piga yope
Uwezi